Time for rest, yeah. Isa taiku na wigani, yeah.
Kimi lila mana madudogo
maruto, yeah.
Umapawa madu wanako,
yeah.
Ujena fizi weyo madudogo
maruto, yeah.
Bizi mpazwa nzako madudogo
maruto, yeah. Mama wata yankune wena nja
Sisi kukuza
Kumpasa kupula iwata
Sisi kukuza
Kukana mimba yago yomata
Sisi kukuza, yeah.
Amuna yetu wani Zimande kuzasi wagwani,
yeah.
I am a god friday Cause good life is for friends, yeah. Oso no kala wabuza Panga sisi kukuza Zago jala wa muloza Mutu kumuzunguza
Pupeza mana school Pande fuwa Sisi kukuza Kujela dollar stand on maru do Sisi kukuza Yero tanki keno baku chechi Sisi kukuza You make mistakes that are causing stress Sisi kukuza It's smoking weed that'll change your choice Sisi kukuza yeah. It 32 is what I say yeah. Sisi kukuza
Fimi lila mana madudogo
Marudogo yeah.
Umapawa madu
wanako yeah.
Ujena fizi weyo madudogo
Marudogo yeah.
Bizi kazwa nzako madudogo
Marudogo yeah.
Sisi kukuza, sisi kukuza
Zizi kukuza, zizi kukuza, zizi kukuza, zizi kukuza.